Badabikachu.
Fresh out from Niger Remix.
Badabikachu.
On the beat.
Okay.
Chipuka underground, mina sidi chukumeya. Mistari yangu kali ya wawezi igopea. Siki mizani nami, hayari ni washachelewa. Niko mbele yao katubu ya sangalewa. Niko fiti sana, nasidi kupepea. Nasikika kaa radi wasani wanapotea. Tuvile mina tisha, wana chionea. Niko mbele yao, nime walemea. Wana chiita king, nami kawa apoy. Kika kanda shiski, wana disappoint. Kuspeed mistari, hazuko on point. Wana paki pila se, kasi mwe ina bonga points. Wako chili, kape pia siwa chukwa mchanga. Ni wasibonga mbaya, kwa rapa uni wachanga. Waka class, nilo fide vile mistari, watazipanga. Neki washa sana, wachikata kwa shingo na panga.
Bado, bado, bado niko juu. Bado niko juu.
Mina run 254.
Bado niko juu. Bado niko juu. Bado, bado, bado niko juu. Bado niko juu.
I'm the king of the floor.
Bado niko juu. Bado niko juu.
Bado niko juu.
Sikara ni game, si mindo player. Na wacheza saba, QCR7 mseya. Nomad na Atomic, kama Osama. Mindi yule mnoma, uliza ata Obama. Niko juu, wako down kagrao. Hawa niwezi, lenzao ni chip kandao. Mindo rap chairman, hao ni committee. Na wakile mabalkans, hadi wanati. Wanachua mindo king, huku kane Nairobi. Drop flow kasumu, ask anybody. Kwa rabato ni uwezi yogobi. Making so vitisho, na wapika kaa photocopy. Na wachafua, vile lilichafua kalite OG. Hadi akani ima kolabo, tunike muwasha kaa dobi. Nilimfunza kuchuchuma, na bado anatumia poti. Na ndiyo anifikie, achipe miaka kaa 40. Nilichua kuchila na titi, ila kaba nane. Kabla octopizo, asaliwe na banane.
Bado, bado, bado niko juu. Bado niko juu.
Mina run 254.
Bado niko juu. Bado niko juu. Bado, bado, bado niko juu. Bado niko juu.
I'm the king of the floor.
Bado niko juu. Bado niko juu.
Na nikimalizia kabla Bundesliga. Ni mimi na ball, Kane, Marjuna na Mariga. Nikishika mic, M3254 na change weather. Mr. Mizito, nina punches kama weather. So strong, wasali wako light car feathers. Hawatoshi mboka, kimistari, hata wakuja together. Mindi yo baba yao, na tena mkali wao. Mikuki hizo zao, nazibana lens and gao. Kwa rap, mindo waka sisho kikuspeed. Hawa anataka fame, hawajui ni shahit. Nasi chocha, na bado na mata beat. Na rhyme yangu kali, siwa ningoja kwa the street.